shed. Bona monkey baby, bona tena I make you go mad. Bona tuwa share hadi damu, tuna blink kuliko daya. Bona I make you go mad akinani. Don't get you the slay, yeah, yeah, yeah. You the slay. Si jam mwendo yule mwenye che.
Baby tuta chiri mapesi.
Unani bofasa na love it.
Tuko na chiri mapesi.
Baby don't make me go blue with scarlet the color.
Yeah, I tell you story yangu kama news line. Kila time wakurudilia. Maneno ya uongo ya na chafsuya. Rada kwetu safi tusi chafsoya. Opepete midomo hadi kali wake. Tupike bifi ya utule na kasembe. Kasembe.
Bona shere, bona monkey baby. Bona tena I make you go mad.
Bona tuwa share hadi damu. Tuna blink uliko daya. Bona I make you go mad akinani.
Don't get you the slay, yeah, yeah, yeah. You the slay.
Usi jam mwendo yule mwenye che.
Baby
tucha chiri mapesi.
Unani bofasa na love it.
Tuko na cha chiri mapesi.
Baby don't make me go blue with scarlet the color.
Ashakide, ashakide.
Don't get you this late, yeah, yeah, yeah. You this late.